ngiyamlisa mina ngiphuma emlazo ungangitshela nge-taxify ntombazane mina ngicela inamba benifika phandle ngizoshaya ihutha angisazisingisi mina ngiphuma emlazo ungangitshela nge-taxify ungangitshela nge-taxify ungangitshela nge-taxify ungangitshela nge-taxify
Taxify.